engidingayo umuntu wena nakho. Nakubhalisa ama-test dani wawaphasa. Engidingayo umuntu konke nakho. Out of 100 wathola 100. 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 Amalobolo umkhehlo nomembeso ngelane lodwa uwathathile amaphuzu kimi. Amalobolo umkhehlo nomembeso ngelane lodwa yeyi uwathathile amaphuzu kimi. Usuwathathile amaphuzu kimi. So I touch it, I'm a puzzle. So I touch it, I'm a puzzle. Yeah, you are touching it. Yeah, so I touch it, I'm a puzzle. I'm a love, I'm a puzzle.
I'm not afraid to die.